Blog Talk Radio.
Radio Itahuka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Ubu dutangira ibiganiro byacu by'uyu mugoroba. Banyarwanda, banyarwandazi, turabaramutsa aho muherereye hose imigabane y'isi kandi tubifuriza ibyishimo bituruka ku Mana. Nk'uko mubimenyere rero, Radio Itahuka ni ijwi rya munyarwanda wese. Radio Itahuka ni radio yiyemeje kuvugisha ukuri kandi igahura urubuga abafite kuvugisha ukuri hose aho baherereye hose, bakaza kuganiriza mu bintu byakuka abanyarwanda. Kuri uyu mugoroba rero tubafitiye umushyitsi muhire, araza kutuganiriza uburyo abanyarwanda bakwibuka n'uburyo abanyarwanda babasha kubana mu mahoro. Araza kutuganiriza ku byerekeranye n'ishyaka ryabo, ishyaka bita Amahoro. Abenshi muri mwe murarizi, ariko mufite ibitekerezo cyangwa ibyifuzo, tuza kungana n'uyu mukitsi wacu. Mbere y'uko umukitsi wacu ageraho, mbe mashyira akaririmbo maze turakomeza mu kanya.
Bavuga amahoro, bahishe imihoro inyuma. Utibite ngo nuburo, nijoro bagakora amahano. Abo n'abahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo, abo n'abasinya bagaseka bagahoberana. Nibategereza gutaha baratuma rukambikana, maza abana bakahagwa ababyeyi bakarira. Nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi, ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama,
amahoro ryake ye baba ndatabaza.
Kama wakati warashili warama wana wake wanalia, wana omana imani, wanachotaka ni amani. Wana omana imani, wanachotaka ni amani.
Amen.
iyi ni radio itahuka ijwi ry'ihuriro Rwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Muri uyu mugoroba turi kumwe na Dikani Gasana, akaba ahagarariye ishyaka bita Amahoro. Gadikani Gasana, uranyumva neza?
Ndabumva Serge, mugoroba mwiza.
Gerageje ushyiremo volume, ntabwo tukumva, uravugira kure, niba kongeramo volume.
Uranyumva noneho?
Ongera gato, ongera gato.
Naramunyumva neza noneho?
Turakumva, turakumva. Garikani Gasana, watangira wibwira abanyarwanda ndetse n'abateze amatwi radiyo abo muri bo?
Murakoze Serge, nk'uko ubwiye abatwumva, nitwa Garikani Gasana, ndi umwe mu bagize ishyaka Amahoro, abandi ni umunyamabanga mukuru waryo kuva muri Mata mu 2004. Uyu munsi nahawe ijambo kuri radiyo yacu, radiyo yanyu, ngo mbaganire ku ishyaka Amahoro. Abafite ibibazo ubwo cyangwa ibitekerezo ku ishyaka bahawe urubuga, ubwo murashobora kumbaza ibyo mwifuza byose. Mbere yo kubaganira ariko ku ishyaka Amahoro, nagira ngo mbanze nshimire umunyamakuru wacu Serge, nshimire abantumiye, nshimire abagize iki gikorwa cyiza cyo kudushyiriraho uyu muyoboro uhuza abantu, kandi nizere ko uzanaduhugura twese muri iyi nzira yo gushakira ibyiza igihugu cyacu Rwanda. Serge, nshobora gukomeza nkababwira ishyaka Amahoro mbere y'uko bambaza ibibazo?
Ijambo ryawe, komeza rwose.
Nk'uko nababwiraga rero, ndi umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress. Amahoro ni ihuriro nyarwanda rya politike riharanira ko abanyarwanda bigenera bo ubwabo inzira n'uburyo bayoborwamo hakoreshejwe demokarasi ibereye u Rwanda. Ishyaka Amahoro ryashinzwe muri Werurwe tariki 28 mu mwaka w'2001. Mu gihe gito turaba tugejeje ku myaka 11 y'amavuko. Ishyaka Amahoro ryavukiye hanze y'u Rwanda mu izina Arena Isangano, ryaje gufata izina Amahoro muri kongere yaryo ya mbere yabereye Ottawa muri Canada mu matariki ya 17 na 18 Gicurasi mu 2002, hashize umwaka rishinzwe. Ryashinzwe n'abanyarwanda b'ingeri zose bashishikarijwe no gushaka ko umunyarwanda yigobotora ingoma ziheza abaturage mu bujiji no mu buhumyi. Ishyaka Amahoro riharanira ko umunyarwanda wese yagira icyubahiro akwiye n'uruhare mu miyoborere y'igihugu cye. Ishyaka Amahoro riharanira kandi ko abaturage, ndavuga abanyarwanda, bamenya ukuri ku gihugu cyabo n'ibigikorwamo, bityo bakagira ijambo mu guhitamo ibyemezo n'ibikorwa byose mu izina ryabo. Ishyaka Amahoro riharanira ko ukuri no gukorera mu mucyo bihabwa intebe mu Rwanda, bikaba imyifatire igomba kuranga abanyarwanda, cyane cyane abayobozi mu nzego zose z'igihugu. Amahoro yahagurukiye ko ikinyoma n'ubutiriganya mu micungire y'ibya rubanda, urugomo, akarengane n'iterabwoba n'ubwicanyi bigomba kurimbuka burundu mu gihugu cyacu. Ishyaka Amahoro ryemera ko amahoro n'umutekano ari inkingi z'amajyambere nyakuri, ko kandi amajyambere atagerwaho ku gahato no ku ngoyi. Abaturage ntibagomba gufatwa nk'imbohe cyangwa ibitambambuga, ahubwo bakeneye guhugurwa, guhabwa inama, gusabana no kugira ijambo. Umunyarwanda agomba kuba ishingiro n'iherezo ry'imiyoborere y'igihugu, agomba kuba indorerwamo y'amajyambere yacyo. Amatwara y'ishyaka Amahoro ashingiye kuri politiki y'amahoro ituma umuturage wese ku giti cye yibona mu buyobozi, buri wese agashobora guharanira inyungu ze n'iz'umuryango we nta nkomyi. Ibyemezo bifatwa n'ubuyobozi ntibibubangamire. Ishyaka Amahoro rero rigamije gusakaza mu Rwanda iyo demokarasi twise consociationnelle. Amahoro yemera demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi n'ubutegetsi buyikomokaho. Aharanira kandi ubusugire bw'ubucamanza burenganura buri wese. Ishyaka Amahoro riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu, kw'abantu bose bareshya imbere y'amategeko, ko kandi ubuzima bw'umuntu n'umutungo we ari ntarengwa. Amahoro aharanira ko amakimbirane hagati y'abantu cyangwa se ibihugu ashobora gukemurwa mu nzira y'amahoro n'imishyikirano. Amahoro yemera kandi ko intambara idakemura ibibazo, ahubwo irabyongera, kuko intambara inyuranye n'amahame y'inzira y'amahoro. Ishyaka Amahoro rishyigikiye ubutwererane n'ubufatanye hagati y'abantu cyangwa se inshuti z'u Rwanda. Ibyo bigamije neza n'amajyambere y'igihugu, Amahoro arabishyigikira. Ishyaka Amahoro ryubahiriza amategeko mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ineza y'abatuye isi. Ishyaka Amahoro ryemera kandi ko bufatanye no kuganira n'indi mitwe y'amashyirahamwe nyarwanda mu guharanira demokarasi mu Rwanda igihe ikoresha inzira y'amahoro. Akaba ari muri urwo rwego duherutse gusinya amasezerano y'ubufatanye hagati y'ihuriro nyarwanda arense n'ishyaka ryacu Amahoro, bikaba byarashyizweho umukono tariki ya 3 Mutarama uyu mwaka. Ibyo nibyo numvaga nababwira ku Ishyaka Amahoro, nibyo twemera n'imigabo n'imigambi yacu. Mbere yuko wenda mwambaza ibibazo, nagira ngo nshimire byimazeyo abanyarwanda muri rusange, cyane cyane abanyamahoro, abantu bari mu Ishyaka Amahoro, abaririmo n'abarishyigikiye bucece bose turabazirikana, tuzirikana inkunga yabo. Urabizi ko bigoye kwemera ko uri mu ishyaka ritavuga rumwe na Leta y'i Kigali kubera ubugizi bwa nabi. Nkaba rero iyo nkunga turayizi kandi turayemera. Icyo nababwira ni ugukomerezaho, ko kandi tubashimira byimazeyo. Murakoze seza.
Urakoze bwana Garikani Gasana kuri ibyo bisobanuro duhaye ku Ishyaka Amahoro. Natangira nkubaza, Ishyaka Amahoro mbere ryitwaga, niba numvise neza, Elena Isangano, kuki mwahinduye izina mukitwa Amahoro aho gukomeza kwitwa Elena Isangano?
Urakoze Serge, icyo ni ikibazo nibaza ko abantu benshi batwibazaho, ariko nkuko nabibabwiye twahinduye izina dukoze kongere yacu ya mbere Arena imaze umwaka itangiye. Hari ibintu tutumvikanyeho twese uko twari mu ishyaka bidahuje, bamwe bakora ibidahuje n'amahame ya demokarasi kandi ariyo twemera kandi dushyira imbere, bituma bamwe bafata umurongo wabo abandi bafata uwabo. Ni naho habaye intandaro yo kwitwa Amahoro, kuko ariyo twari dushyigikiye muri iyo minsi. Abo bandi twatandukanye, ibyo bashakaga ntabwo byari buhuje n'amahame twemera ariyo yo gukora ibintu mu mahoro. Niho havuye n'intandaro y'uko twafashe izina Amahoro, risobanura imigabo n'imigambi yacu.
Niba numvise neza, ugiye kungura kuko macisemo kabiri, hari ikindi gice noneho cy'ishyaka kindi cyaba cyitwa Isangano.
Ntabwo ari nko gucikamo kabiri, ubwo nasobanura wenda birenzeho kugira ngo muyumve neza. Hari abantu bafashe initiative yo gusinya ibyo ubuyobozi bw'ishyaka butabatumye, biba ngombwa ko tudakomeza iryo zina kuko kuri twebwe byari byamaze kwandura twahisemo gufata irindi kugira ngo abanyarwanda batagumye mu rujijo.
Niba byumvikana neza nuvuga ko areni sangano nta handi iri ishyirizwe n'amahoro.
Ibyo serije byo kubwira bimaze imyaka 10 irenga. Ntabwo ishyaka rena ntabwo rikibaho. Iri hariho n'amahoro ariko ibyo kandi nkuko nakubwiye bimaze imyaka 10 ndumva aho mperukira ntabwo nta arena nzi n'ishyaka uyu munsi.
Nagira ngo gusa abateza amatwi raditahuka n'abanyarwanda bajyane igisobanuro cyerekana ko ishyaka n'amahoro arena isangano ntari rikiriho. Ikindi kibazo, hashira imyaka irenga 11 mushinze ishyaka, hari andi mashyaka yariho muri icyo gihe. Kuki mwahisemo gushinga ishyaka aho kwifatanya n'ayo mashyaka yari ariho icyo gihe? Waduha zimwe mu mpamvu zatumye mushinga ishyaka aho kwifatanya n'abandi banyarwanda bari barashinze amashyaka muri icyo gihe?
Niba numvise ikibazo neza, umbajije impamvu tutafatanyije n'andi mashyaka.
N'andi mashyaka yari ariho muri iki gihe mu myaka 11 hari andi mashyaka yari ariho, kuki mutifatanyije nabo mugahitamo gushinga ishyaka ryanyu?
Muri bimwe mu byatumye ishyaka amahoro rivuka harimo no nka wa mugani w'ikinyarwanda bita ngo umutwe umwe wifasha gusara. Ntabwo twemera ko gukorera igihugu ari ukwibumbira mu kintu kimwe. Twemera ko amashyirahamwe cyangwa amashyaka menshi iyo yicaye akaganira ariho hava umuti w'ibibazo by'igihugu cyacu. Nubwo tutigeze dukora icyo nakwita fusion n'andi mashyaka, ariko twagiranye ubufatanye bumeze neza, twakoranye ibiganiro byo gukangurira abanyarwanda kumenya ibibera mu gihugu cyabo. Urumva rero ubufatanye butabayeho ni fizi itarabayeho, ariko ubundi ubufatanye hagati y'amashyaka turabukora kandi biri mu byo twemera.
Urakoze Bwana Garikani Gasana. Hari umuntu woheje ikibazo arabaza ati Bwana Gasana, wansobanurira abantu bari mu ishyaka amahoro bande, ko abenshi bakunze kuvuga ishyaka amahoro ari ishyaka ryiganjemo Abatutsi cyangwa abacikacumu, uwo muntu amusubiza iki?
Abantu bari mu ishyaka amahoro ni benshi, bo ntabwo twabarondora hano ngo tubarangize. Icyo nakubwira ni uko ibyo birasanzwe. Iyo uri mu ishyaka ya opposition, aburwanya bakora uko bashoboye ngo bakunenge. Ndagira ngo nkwibutse ko ishyaka amahoro rimaze muri opposition kuri FPR imyaka igera kuri 11. Imwe mu ntwaro ya FPR mu gusenya amashyaka ya opposition yakoresheje kubiba amacakubiri. Nibyo rero ibyo byatuvuzweho cyane mu rwego rwo guca abantu intege ngo batibona mu mahoro. Ariko ndagira ngo umenyeshe abatwumva muri aka kanya ko ishyaka ryacu amahoro ririmo abanyarwanda b'ingeri zose, naho ibyo bindi ni ukuyobya abanyarwanda mu rwego rwo gusenya amashyaka ya opposition.
Urakoze. None ubona umutwe wa demokarasi mu Rwanda ari uwuhe? Ni izihe ngamba ishyaka amahoro rifite ku buryo watubwira uti twebwe mu ishyaka amahoro dutandukanye n'andi mashyaka? Niki wasaba n'abanyarwanda bumva radiyo akanya utubwira uti mu ishyaka amahoro impamvu tuzatsinda kandi tukajya kuri demokarasi ni iyi?
Urakoze kuri icyo kibazo Serge. Ishyaka amahoro icya mbere riharanira no guhindura ibintu mu nzira y'amahoro n'imishyikirano. Iyo mvuze imishyikirano mba nshaka kuvuga ko amashyaka yose agomba guhura akiga ibibazo by'u Rwanda akarebera agashakira umuti ibibazo by'u Rwanda hamwe ntawuhejwe. Niho havamo umuti w'ibibazo ntawe twikinze kubera ko nta shyaka mwafite ku ruhande. Nibaza ko si n'amahoro gusa kandi amashyaka yose ya opposition yarakwiye kumenya ko icyo kintu ari cyo cy'ingenzi, kwicara hamwe bakiga ibibazo bagashakira n'umuti hamwe w'ibibazo byugarije u Rwanda.
Umuyobozi w'ikibazo ahangaha aravuga ati ibyo uvuga nibyo, ariko se ubona ibintu bizagerwa gute? Ati kuko leta y'Kigali nta na rimwe itabwiwe, namwe kandi muri mazemo imyaka 11 mubivuga, murabona ibyo bintu bizagerwaho ryari?
Buriya Serge, icyo nakubwira ifo ko tumenya gukora politike itari yako kanya. Abantu bose bagiye bakora politike bihuta ngira ngo wagiye ubona uko byabagendekeye. Twari dukwiye kureka politike y'imyaka 5, 10, 15, 20. Iyo genyita politike ireba tugakora politike ishaka amahoro n'ubumwe bw'abanyarwanda birambye, politike ishakira ubuvivi n'abazadukomokaho bose igihugu cyiza bazabamo mu mudendezo. Nidutangira rero kuvuga ngo hashize igihe ntacyo tuzageraho, ibyo tuba twireba hafi tureba imyaka 5, 10 ukora politiki kureba, ariko n'ukora politiki utekereza abazagukomokaho ko bagira igihugu gitunganye, n'iyo myaka witaga myinshi izaba mikeya nibyo uteganya kugeraho kera ubigereho vuba. Nicyo tugomba guharanira, duharanire abazadukomokaho ko bazagira igihugu kizima. Murakoze.
Urakoze. None mwumva muteganya ko ishyaka amahoro rishobora kujya mu Rwanda ikiyakisha rigakora ku mugaragaro, kuko mu myaka 11 mumaze mukorera hanze ntabwo nkeka ko mushobora kuba mukorera mu gihugu, mugomba kwegera abaturage mukabasanga bakavugana nabo, ukeka ko muzajya kwandikisha ishyaka ryanyu mu Rwanda?
Urakoze kuri icyo kibazo. Kwandikisha ishyaka mu gihugu icyo ni ikibazo gikunze kugarukwaho cyane, na FPR ikunze kubikoresha cyane ngo nibaze bandikisha amashyaka, ariko twamahoro uko tubibona kandi twarabibabwiye inshuro nyinshi, leta iriho Kigali nibanze ireka amashyaka ari mu Rwanda abanze akora uko bikwiye mbere y'uko basaba nayo hanze kuza kukwiza umurongo kujya mu bwato. Nakwita bumwe bita ubwato bwa muvoma kandi bwarapfumutse. Bemere kwicarana n'andi mashyaka ya opposition baganire ibibazo byugarije igihugu cyacu, bemere bahe amashyaka bari kumwe nayo hari i Kigali abanza akore nk'amashyaka ariko ntakore udusatelite dutoya twa FPR. Ibyo ngibyo bizafungura amarembo, nta nubwo bazirirwa bahamagara, ahubwo natwe tuzafata inzira tugende uko tubona byatunganye. Ariko mu gihe abantu nka Ingabire bagenda bakabafunga nta bisobanuro bagahora basubika imanza, ntabwo nibaza ko n'ishyaka mahoro ryakurikira ngo rigende narwo rigiye muri sinshaka ariko kuvuga ko Ingabire yakoze amakosa yagize kuhaje itabaho itagirwa na bose, ariko rero kandi FPR yagombye kureka amashyaka ari mu Rwanda agakora mbere y'uko nari hanze bayibazaho
ko ashobora gutaha. Urakoze bwana Garikani Gasana. Nagira ngo ndutse abaje ku murongo wa telefone ko turi kuvugana na Garikani Gasana wo mu ishyaka amahoro, kandi namwe mushobora gutanga ibitekerezo byanyu ku murongo wa telefone 347-945-649 cyangwa mukatwandira kuri email radioitahuka@gmail.com mugatanga ibyifuzo, ibitekerezo muri aka kanya. Deka dufate ikiruhuko twumva indirimbo turakomeza mu kanya.
Bandar rwiza rw'abanyarwanda, bandar rw'imisozi igihumbi, wandarwi ibibazi gihumbi wari wambaye ikirezi ga Rwanda nakwiyere amaboko yanjye wagukorera ujye imbere bakurebe none ko wanze ukayanga urashaka iki kandi ga Rwanda Naguse amashyamba ndahinga Naguse muturabye urabewa Ndagutaka nkuratira abandi Ibyo byose ntiwigeze urabukwa Rwanda Nagukiriye icyarire Rwanda Ndagusasira wanga kuryama Nagushoye mu cyuzi ntiwanywa Nagukamira ye ukayanga Nakogeje imonyi kanjirana Nagucanira ukanga gususuruka Ndagukurikira ugenda mu mwijima Narayarize ngera umugomba Rwanda
Washington DC muri Amerika muri aka kanya kumwe na Garikani Gasana uwo mwishyaka mahoro arimo aratuganiriza ku ishyaka ryabo n'uburyo babona politiki y'igihugu cy'u Rwanda Bwana Garikani ntabwo nshaka kukwita njyenyine hari n'abandi bantu bari ku murongo wa telefone reka dufungure imirongo ya telefone twumve niba bafite ibibazo cyangwa ibyifuzo bashaka kungurana nawe umuntu ufite mero irangizwa n'umunani karindwi karindwi rimwe ufite ikibazo
yego nitwa Jean Paul njyewe sinzi nagerageje numvise Bwana Gasana avuga yuko ishyaka asubiza ikibazo warubajije cy'uko ishyaka amahoro ritigeze riba ritari ry'abatutsi cyangwa se abacitse ku icumu gusa ariko ni mu bantu bamwe bibajije yuko ishyaka nibaza ko ryaba ryaratangiye bamwe bavuga yuko ryatangiye kubera bari bababajwe n'ibyo FPR yagiye kubera ko itashoboye kugera ku ntego zayo noneho akaba ari bwo bahitamo gushinga ishyaka amahoro ariko barangaje imbere na Profeseri Kimenyi sinzi ibyo bintu niba ari byo ariko hari abantu batekereza batyo nkanjye abo bo mwababwira iki
Garikana sana icyo kibazo cyo kugenzi wacyumvise
nacyumvise urakoze Jean Paul ni Jean Paul
niko yitwa
nibyo ibyo uvuze ni benshi mu bashinze ishyaka amahoro bari bavuye muri FPR
bidashatse kuvuga ko bari bo bonyine bicaye hamwe n'abandi banyarwanda bose bari bananiwe n'ubutegetsi uko bwagiye bihundiranya bwizeza abanyarwanda ibitangaza ari abavuye muri FPR ari abavuye mu yandi mashyaka za MDR za PR za PSD bicaye hamwe biga uko bashakira hamwe umuti w'ibibazo y'ubucaca gihura nabyo nubwo Professor Kimenyi yari muri FPR ntibishatse kuvuga ko bagize amahoro bose bari muri FPR ariko nk'uko bivuze harimo abantu bari muri FPR barimo bashinze amahoro ntabwo rero nongere mbisubiremo amahoro agizwe n'abanyarwanda b'ingeri zose ntabwo ari abacika cumi gusa ntabwo ari abantu babaye mu Rwanda mbere y'intambara gusa harimo abanyarwanda b'ingeri zose abavuye Burundi abavuye muri Congo abavuye Bugande abahutu n'abatutsi ndetse harimo n'abanyamahanga badushyikiye murakoze
urakoze Gasana none icyo kibazo mugenzi wacu abajije watubwira bimwe mu bintu ishyaka rivuka ryanengaga kuko amashyaka ka buri munsi azavuga ikintu gishya avuga ati dore yijeje abanyarwanda iki n'iki ariko ntagagishyira mu bikorwa tubwire mwe mu ishyaka amahoro mbere yuko mwicara ngo mushinge ishyaka hari umwanenze tubwire bimwe mu byanenzwe kuko uvuga uti abenshi bavuye muri FPR FPR tuzi ko yijeje abanyarwanda ibintu byinshi nicyo cyitaho kimaze kubwira abanyarwanda ukuri ibitarashije kujya mu bikorwa ngo tubinenge maze dushake inzira yo gushaka ibisubizo niba rwose watunyura muri mike ukadusobanurira
urakoze Serge nkuko Jean Paul yarabaje icyo kibazo nawe nicyo ukomerejeho ndagira ngo nkubwire ko ntabwo abantu bavuye mu mahoro aribo bababajwe nuko ndavuga FPR kuko ariyo yari imaze gufata ubutegetsi nyuma ya 94 nyuma ya genocide icyari icyizere cyaje guhinduka abanyarwanda ibyo bari bateze ko bihinduka nyuma ya genocide si byo babonye ngira ngo abantu bashinze amahoro gusa babibonye kuko hari n'abanyarwanda benshi bababaye hari abanyarwanda benshi bababaye ariko bataratinyuka bataragira iyo kuhaje yo kuvuga ngo turwanye ibibi bikorewe igihugu cyacu turwanye ibyo FPR yavuze ko izahindura ku byo Habyarimana yakoze ariko yageraho igakora ibirenze byo nk'uko Habyarimana yashatse guhindura ibyo Kayibanda yakoze nawe agakora ibirenze ibyo Kayibanda yakoze ndumva ntabwo ari abanyarwanda bari mu mahoro gusa babibona barambiwe ko abanyarwanda bahora ku ngoyi ko abanyarwanda bahora mu bibazo by'urudaca nta bwumvikane n'abanyarwanda bose icyo ahangaha nahera ko nsaba abanyarwanda bose guhaguruka ntabwo ari abashinze amashyaka gusa twese duhaguruke kereka niba hari uwumva ko ibintu byo bimeze neza mu Rwanda kumva ko ntacyo yahinduraho ariko nkurahiye nkomeje ko 80% by'abanyarwanda nubwo bicecekeye barabizi ko u Rwanda rugeze hari indi mbuga sinzi niba ngushubije ikibazo ariko nibyo nakubwira
urakoze bwana Garikani Gasana nagira ngo nibutse abari ku murongo wa telefone ko Garikani Gasana ari mu ishyaka amahoro arimo aratuganiriza uburyo ishyaka ryabo ribona politiki y'u Rwanda hari ikindi kibazo kije kibaza ubufatanye mufitanye n'andi mashyaka hari inyandiko twasomye ku murongo wa internet ivuga ku ubufatanye hagati n'ihuriro nyarwanda hari icyo wumva wadutangariza muri aka kanya ufite
nibyo koko twashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye narinse ihuriro nyarwanda iyo sinyatire yabaye muri uyu mwaka muri Mutarama ku tariki ya 3 nk'uko natangiye mbabwira mu byo amahoro yemera gufatanya n'andi mashyaka mu gushakira umuti w'ibibazo by'u Rwanda n'imwe mu nshingano zacu zikomeye
imyaka yose tumaze dukora politike turwanya leta y'Kigali ntitwakwemye gukorana n'andi mashyaka nubwo wenda RNC ari ibaye ishyaka rya mbere dushize umukono ku masezerano ariko ntibivuga ko ariyo yonyine twakoranye andi navuga ko twakoranye mu bintu byo guhugura abanyarwanda twakoze amakonferanse de presse hamwe mu rwego rwo gukangurira abanyarwanda mu kugira mu guharanira uburenganzira bw'ibanze rwa ariko RNC ihuriro abanyarwanda yo twamaze igihe tuganira dusanga duhuje byinshi kandi twakorera hamwe tutanagombye no kugira fusion nuko rero tubishyiraho umukono kubera ko bimwe muri byinshi turabihuje bimwe mu byo banenga leta y'Kigali turabihuje kandi mu byo dushaka kugeza ku banyarwanda byinshi turabihuje murakoze
hari undi muntu ubajije ikibazo arabaza ati mbariza Gasana Garikani inama yagira amashyaka acikamo ibice buri munsi maze bagatandukana niye nama wagira ayo mashyaka acamo ibice aho kushyira ingufu hamwe
urakoze Serge maze iminsi nkurikira ibiganiro ugira kuri radio niba nibuka neza nta cyumweru gishize icyo kibazo bakibajije na sinzi niba aricyo bari bamaje ariko bakibajije Colonel Kirigeya Patrick ndibuka ko yadusobanuriye ko kimwe mu byakorwaga na Kigali kandi ahamya ko igikorwa n'uyu munsi ari ukurwanya amashyaka ari hanze kurwanya amashyaka ya opposition ni imwe mu ntwaro ya FPR ikoresha uyu munsi kandi yakoresha kuva kera amashyaka ya opposition rero inama nayagira ni ukudacika intege no gukomeza umutsi bakamenya ko nubwo barwanya leta y'Kigali nayo ntabwo isinziriye bakamenya uko bagomba kubyitwaramo naho ubundi nk'uko nabivuze nanone nidukora politike irambye ishaka umwe bw'abanyarwanda burambye no gukomeza umutsi kandi ukamenya ko icyo ugamije uzakigeraho byanze bikunze ntabwo rero bakwiye gucika intege nuko hari umuntu kanaka wavuyemo hari umuntu kanaka baguze bakamujyana i Kigali ibyo bibaho hari uruntu hari abantu hantu ku runtu ibyo bibaho kandi bizashira ntabwo ari no mu Rwanda gusa icyo navuga icyo nabwira andi mashyaka politike ibyo ntibizabaca intege abasigaye bajye bakomeza n'abandi bashya binjire ariko tuzageza ubwo dutsindikire murakoze
nagira ngo nibutse abateze amatwi ko iyi radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda rivugira i Washington DC muri Amerika muri aka kanya turi kumwe na Garikani Gasana uwo mu ishyaka amahoro turimo turaganira uburyo politike rwameze twungurana ibitekerezo namwe kandi musho participa muri icyo kiganiro mugahamagara ku murongo telefone 347-645-649 cyangwa mukatwoherereza ku murongo wa email radioitahuka@gmail.com reka dufate ikiruhuko cy'umunota umwe turakomeza mu kanya
Barushushe mama wambyaye mutera gahinda Sigabavyeyi ntabishaka data wambyaye ngo neze gutsinda Nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba Nari ntegereje amahoro garuje kwa data kureba
imyaka yansize nyireba yaherekeje burungana rwanjye igihe kimpaza amatsiko nyamara se yumva zanjye zaheye sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka warasabye Imana irabyumva warize cyane ku mutima wawe kugira ngo nzaze unyakire nk'uko wari warabimenyereje wamuhuje utwo munezero kuko wanyibagije ibibi wamuhuje utwo munezero kuko wanyibagije ibibi nahishiwe n'umupfasoni wese wariziritse ku mutima cyo nawe genda bikwambike ikamba ibyiza byawe nzabirata maze babiburire igiciro ibyiza byawe nzabirata maze babiburire
iyi ni radio Tahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika muri aka kanya kumwe na Bwana Garikani Gasana wo mu ishyaka Moro Bwana Garikani Gasana umuntu yoreje ikibazo aho navuga ati Kimenya Alexandre wo mu ishyaka ryari cyitwa Arena Isangano wenda niba nibeshya yari umwe mu bantu bashishikarizaga FPR Inkotanyi mahanga asobanura ibyiza by'Inkotanyi ndetse ashishikariza abanyarwanda bose kuyoboka Inkotanyi ugereranyije icyo gihe muri iyo myaka ya 90 n'ibihumbi bibiri na cumi ubona ari iki cyahindutse muri ibyo bitekerezo yavugaga kuko umuryango w'Inkotanyi ibose z'abanyarwanda ntibabashije kubigeraho kandi narumva icyo kibazo batangiye kugisubiza ariko uyu muturwanda yongeye kukibaza n'icyo wamubwira
urakoze Serge ikintu namubwira ngira ngo ku bantu bose bazi amateka y'u Rwanda tibanga FPR ibyo yemeye ibyo yiyemeje icyo yarwaniye ibyo yemereye abanyarwanda ntabwo ikora ntabwo rero navuga ko ari kimenyi wahindutse ahubwo hahindutse ibyo yafatanyije n'abandi guharanira muri FPR ntabwo mvugira kimenyi ibyo atavuze ariko ndavuga uko muzi nk'umugabo twakoranye kandi ushyira mu gaciro ukunda u Rwanda ukunda igihugu ukunda n'abanyarwanda yitandukanyije na FPR kubera ko idakora ibyo yari yariyemeje kandi usomye ibyo FPR yari yariyemeje byari byiza urumva rero umugabo Kimenyi Alexandre yanze gukomeza mu bibi kandi yari yaraharaniye ibyiza murakoze
urakoze ndeka nongere mfungure mu ba telefone ndabona abantu bafite ibibazo ari benshi umuntu ufite nimero ndeka ngire nyamuneka abaga kuri radio mujye mushyira kuri mute umuntu ufite nimero 4863 uranyumva nimero 4863 uranyumva ubwo ndumva umuntu atariho ari mu bindi none Garikani Gasana nk'umuntu wumvise ishyaka amahoro bwa mbere muri aka kanya ndumva biciyemo udusobanurira ariko ikibazo abanyarwanda bakomeza kwibaza bavuga ati amashyaka avuka buri munsi avuka cyangwa acikamo kabiri ni ikihe kintu wakongera ukatubwira uti ishyaka amahoro dore itandukanyizo ryacu n'andi mashyaka dore dushingiyeho dore dushaka kugeraho mu make nk'abantu baje mu kakanya n'iki wakongera kutunyuramo
Serge ndumva icyo kibazo nakibajijwe nka ubugira kabiri ndumva bibaye gatatu ariko nagisubiza nta kibazo inama nagira abafite amashyaka d'opposition cyangwa se abanyarwanda muri rusange nibyo nakubwiye ko tugomba gukora politike itareba twebwe bafite imyaka 40-50 tukareba abana bacu abazadukomokaho naho kwicara tukavuga tuti amashyaka yavutse akongeraga agasenyuka ntacyo bizatugezaho ahubwo ntawe ucika intege ngo undi yaguye no gukomeza ariko muzi ko mufite icyo mugamije imbere kandi kizima dushakira igihugu cyacu nibaza ko rero icyo nabwira abantu ni ukureka gucika intege kuko urugamba ni rurerure ntiturwite ruto rurakomeza ariko imbaraga zacu nizo zizatuma ruba rugufi urakoze
reka twongere dufite ibibazo kuri interineti hano cyangwa ku murongo wa telefoni hari umuntu ufite nimero irangizwa n'8523 cyangwa ushobora kuba ubwo nabwo ari telefone yo mu mahanga uranyumva
ndi kukumva
ushobora kubaza ikibazo
ya nshaka kubaza ikibazo hari ijambo wabajije uyu mugabo uri ku murongo kuri telefone garikaniti ko mu mazi imyaka 11 mwarashinze ishyaka riri hanze mu mahanga mukaba hari abibaza bati iyo myaka 11 nta kintu mwagezeho ubu mwaba mwiteguye kujya mu gihugu mukajya gukorera kuko amashyaka ntabwo agomba gukorera mu mahanga akajya gukorera mu Rwanda yashubije noneho ngicyo nshaka kumubaza numvisha avuga ati hari andi mashyaka ari mu Rwanda birirwa bagaraguza agati batemera ko agomba gukora igihe ayo mashyaka azaba yemewe natwe tugomba kujya gukorera mu Rwanda nkuko yavuze ko duharanira inyungu z'abanyarwanda dukorera igihugu cyacu nk'abatemera ibikorwa yenda nk'abariya bari mu Rwanda igihe leta bagiye basaba bavuga bati dushobora kugira ubwisanzure mu gihugu cyacu dushobora kugira icyo dutekereza ku gihugu cyacu igahitamo kubagaraguza agati igihe iyo leta izabitemera abo bantu bari mu Rwanda we arumva azamara imyaka ye yose iri imbere iryo shyaka rye rikorera mu mahanga cyangwa hari icyo bateganya gukora igihe leta izaba itemera ibyo bayisaba bari abantu yanze kubareka ngo bakorere mu bwisanzure mu gihugu nicyo ngicyo nashaka kumubaza
murakoze kuri hari umuntu wigeze kumbaza mu minsi ishize nawe yambajije icyo kibazo tuganira bisanzwe ntabwo ari kuri radio ati ko mudataha ngo mugiye gukora politike mu Rwanda mukayikorera hanze kino namushubije nge naramubwiye ngiye uko mfata ubutegetsi muri Kigali ni nk'ubwato bwatobotse nibaza ko kusimbukiramo ntabwo ntacyo waba umariye ababurimo kuko wongera ingufu zituma bujya hasi ahubwo washishikariza ababurimo kuvamo kugira ngo butarohama kujya mu Rwanda rero mu gihe amashyaka adakora uko bikwiye nta nubwo navuze ariya yagiye mu Rwanda yonyine ya FDU na niyo nako yagiye mu Rwanda ntabwo mvuga ari abagaraguza agati yonyine ndavuga na za PR na za PSD izo zose ni amashyaka adakora ntakora arahari ari ku mazina gusa ariko ntakora impamvu navuze ko igihe amashyaka azaba yemerewe gukora uko bikwiye atagaraguzwa agati nk'uko abivuze si ukugaraguzwa agati gusa iyo mvuze amashyaka gukora uko bikwiye ni ukwemera parti d'opposition ko zigomba gukora mu mategeko ari ukunenga ubutegetsi ntagira ubizira ari ukushyiraho amategeko mwese mukicara mukavuga ntawe ufite ubwoba bw'umugabo umwe uri ku ntebe hariya wica agakiza ibyo nibyo bizatuma n'aba bose bari hanze bamanuka tukajya kubaka igihugu cyacu twese hamwe ariko rero kujya mu bwato bwapfumutse ndibaza ko amahoro atari icyo ashaka. Urakoze.
Urakoze Bwanagarikani Gasana. Umuntu abajije ikibazo kuri Facebook arabaza ati Mbariza Gasana, niye nama yagira Perezida Kagame muri aka kanya? Kama ashobora kuba yumva ino radiyo cyangwa afite undi yimwumvira, niye nama wamugira aka kanya?
Inama nagira Perezida Kagame, reka ngiye mu za politike zo ni nyinshi, reka mugire inama nk'umunyarwanda. Perezida Kagame namusaba ko aho kwica Gitera yakwicika ibimutera, kandi namusaba ko yajya yibuka ko ari umukuru w'igihugu, akareka cyane cyane gukoresha imvugo nyandagazi mu madiskuri. Nkaboneraho no gusaba abayobozi bamwegereye nabo kureka kumugira umwidishyi, ngira ngo murumva umwidishyi icyo bishatse kuvuga, kureka kumugira umwidishyi aho bamukomera amashyi kandi avuze ibidakwiye. Reka mbonereho kandi ngiye n'abanyarwanda muri rusange mbasabe kwihangana kuko ntagahora gahanze, ariko kandi nkanabasaba guhaguruka bagafatanya n'abandi mu gushaka umuti w'ibibazo bitwugarije, kuko ngira ngo kwibohoza ntibisabwa ntibihabwa ahubwo biraharanirwa. Murakoze.
Murakoze Bwanagarikani Gasana, ndabona twegereje isoza. Wakoze kwitabira ubutumire bwa radio Itahuka, kandi n'igihe cyose uzaba ufite igitekerezo, icyifuzo ushaka kugeza ku banyarwanda uzatwandikire cyangwa uzaduhamagare. Sinzi niba hari irindi jambo wumva wifuza ngo usezere abateze amatwi radio Itahuka n'abanyarwanda muri rusange.
Murakoze Serge. Icyo nabisaba abanyarwanda, ngisabye nsubize icyo kibazo cyari kirangiye nyine ko ari gukomeza umutsi bakihangana kuko nta gahora gahanze nk'uko nabivuze, kandi nkongera ngashimira by'umwihariko abanyamahoro bacu. Nk'uko nabikubwiye hari abantu benshi badushyigikiye ariko badafite urwinyagamburiro, haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda, abo bose turabiyumvira turabatekereza, kandi igihe kizagera bose baze dukorere hamwe mu mucyo. Naho uyu munsi turakora ariko hari ubwoba butewe n'ingoma mbi, ndibaza ko rero uko iminsi igenda ishira ubwoba buzagenda bushira, twese dukorere hamwe turebe ko twagira igihugu kizima tuzaraga abana bacu. Murakoze.
Murakoze. Hagize ufite icyifuzo cyangwa utekerezo yakwakira radio Itahuka, radioitahuka@gmail.com. Ibiganiro byacu bya buri munsi birakomeza, ubwo tuzakomeza ejo ku mugoroba. Murara haryana abagiye kuryama, naho barimo kubyuka ndabifuriza umunsi mwiza.
kigira